Black Market Records.
Say that again, say that again.
Who show?
Uncle, say that again.
Show.
Uncle, say with an M, the mud something.
Mashallah.
Ishara lama na chora kwa kipara, kanja mkwanja, ushuru ni maswara, hanya kwara ndo punguzi hasira, ilara mala si tuna demazia.
Mashallah. Mashallah.
Tunafanya kwa meza ama tunafanya kwa kiti. Is VP tunafanya kwa sitting. Ishiki tunafanya kwa meeting. Nimedungia ndege so tunafanya kwa meeting.
Nasi ya ram, ya lal. Seni kilan, ijam. Karam, siku ban, alam. Mkate kwa blue ban na paka na jam.
Ishara lama na chora kwa kipara, kanja mkwanja, ushuru ni maswara, hanya kwara ndo punguzi hasira, ilara mala si tuna demazia.
Mashallah. Mashallah.
Alinijenga haria nikapeleka uko haya ndo jua misi pendangi za magari kupe. Kuna rapa najifanya ati anajua kurogwa na nasa onkara pa wa Guadalupe. Katia benza mabima ukiniuliza hakuna mina taka tu kubai mini kupa. Katia benza mabima ukiniuliza hakuna mina taka tu kubai mini kupa. I say one to the left need a leftician and two to the right need a rightician. Huku tuna set kima dhamatician lakini main hustle yangu ni peditrician. Ishara lama na chora kwa kipara, kanja mkwanja, ushuru ni maswara, hanya kwara ndo punguzi hasira, ilara mala si tuna demazia.
Mashallah. Mashallah.
Say that again, say that again.
Mashallah. Mashallah.
Say that M, the mud something.
Mashallah. Mashallah.
Say that again, say that again.
Mashallah. Mashallah.
Say that M, the mud something.
Inshallah, mashallah, tuko in peace. Staki makodini kuchanganya na hizi. Zinaweza fanya kwanza ukachizi. Unataka chesa ukimix na majini. Sharon alipata nanga na OCPD. Faster kwanza kupato kuma scene. Weekendi mashallah kwanza tukimedi eh. Kwanza tukimedi si vitu peti. Kupiga mboka adi daily. Seniki usensi effort piga adi resting.
Ishara lama na chora kwa kipara, kanja mkwanja, ushuru ni maswara, hanya kwara ndo punguzi hasira, ilara mala si tuna demazia.
Mashallah. Mashallah.
Say that again, say that again.
Mashallah.